zest is on this beat, ladies and gentlemen.
Choo, choo.
Hatujamaliza. Hatujamaliza.
Hili ndo chama chama lao. Simba Sports ndo mabingwa baba lao. Hili ndo chama chama lao. Simba Sports ndo mabingwa baba lao.
Simba siami. Simba siami. Why? Simba siami. Simba siami.
Kidede kidede ya.
Kidede ya.
Wapinzani wamepotea.
Wamepotea.
Si wa kimataifa we.
Si wa kimataifa we.
Wengine wanahangaika we.
Wengine wanahangaika we.
Chama. Chama lao. Simba Sports ndo mabingwa baba lao. Hili ndo chama chama lao. Simba Sports ndo mabingwa baba lao.
Simba siami. Simba siami. Why? Simba siami. Simba siami. Shabiki maandazi, shabiki mwendazimu, mashabiki viazi, wana mama timu. Halo wewe,
naipenda Simba mshabiki wa damu.
Halo wewe,
kwenye Simba utanito wa damu.
Si waki mataifa we,
si waki mataifa we.
Wengine wanaangaika we,
wengine wanaangaika
we. Hili ndo chama, chama lao.
Simba Sports ndo mabingwa baba lao. Hili ndo chama chama lao. Simba Sports ndo mabingwa baba lao. Simba siami. Simba siami. Simba siami.